sawirkii toban iyonaay lih nabi iise mucjiso badan yahan samaayey dadka daaweeyey dad badan yaa hanuuniyey dad badanna hunguriyaa siiyey saas daraaddiyey yaa ummadda oo dhan ki ammaanti dadkana may fadaayaan intii iise boqorki weelaan laakiin iise halladuun may ki waramaayey wayna arayey ani ma aan koyni intii boqor adduunyada kinogodo laakiin boqortooyadii aan lahay jannada yaa ki jirte isin haddii amaraday yeeshaan ani boqor idin nogodee walyar ba'dishey yuhuudda yaa in hukumaase meelii aan joogana iki jees jeesaayaan tana kitaabka may ka aray aan dhimadee aan dhimadi doone saddex beri ba'dishayna ha noolaadee maddii ays doogun ki warami hertii barkeed si faylan ma aan dheegne yuhuudda iise ma jeclaane mana fadayne maalin intii aan nogodo saas daraaddiyey yaa iise maxkamadda lahan roogiyey geed magad yaa madaxlinka duubi dileen ki gosoleen ki jees jeeseen walkasta oo hunna ki samaayeen iise maay aan kooy adduunyadun in waglal ahaan eebal aan siiyo walaa kaloo aan kooy in ummadda dhammaantiyey dembiga ku gaado